Tempos, tempos,
records.
Superstar, wezi kunipima na ratili, hata niwegiza ni lazima wanipedili yao. Haribu jina janga mwili, share ya mtu tano chinja ngombe wawili yao. Superstar, tele na vitisho vipuli na miarisho na bado wapo mita. Hawa ni master, wengi ni mabisho, kumbe wana hata don, doto nyingi ni tasa. Braza koma, mohoksi ya usta, nje ndani kwote kamu wa vile nafami. Mtoto wakita, so siwezi lalanja, mnyamwezi na teleza chini wanaka. Yeah, ona wana nita superstar.
Ona mita ani mina lalanja.
Na wewe wana kuita superstar.
Kila siku anapeta anakula ra.
Na yule wana muita superstar.
Anapeta vile inafa.
Na yule wana muita superstar.
Amepigika mechaka.
Oh yeah.
Yeah. Adi na bifu na mbingu, mbona bro uko juu? Hii ni kazi ya Mungu, sio babu ama mjukuu. Superstar ugonjwa hali maututi, sina nafuu. Nasikia ameanza lifu, mimi nimehifadhi juzuu. Kila msanii ana nyota ila nyingi ni ndogo. Bila haso hata mwanaisha ange kwa nyota ndogo. Unaweza lala alafu kaoto na kula pizza kumbe mwogo. Good time alikuwa kitambi sembe konda kama modo. Mungu samea sisi, superstar ibilisi. Unaweza disi kawa fitu ka make peace kwa kuona fisi. Wako wa binafsi wanaongea matusi wana jinsi. I know a pro was a star sana tembea bila jinsi. Umziki ni safari so wote wenye nauli. Bila juhudi na subira mwanamziki ufiki mbali. Sio mistari hata zebra nje kwa msanii. Wengi wetu ni kio cha jago, mimi ni kio cha jamii.
Ona wana nita superstar.
Ona mita ani mina lalanja.
Na wewe wana kuita superstar.
Kila siku anapeta anakula ra.
Na yule wana muita superstar.
Anapeta vile inafa.
Na yule wana muita superstar.
Amepigika mechaka.
Mini superstar, we ni superstar. Kila moja anataka kuwa superstar.
Yule superstar,
huyu superstar.
Kila moja anataka kuwa superstar.
Mini superstar, we ni superstar.
Kila moja anataka kuwa superstar.
Yule superstar,
huyu superstar.
Kila moja anataka kuwa superstar.
Mini star,
mini star,
mini star.
We ni star,
ati star.
Yule star,
yule star.
Yes, 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 yes.
Wanataka ustar, wanataka. Wanataka ustar.
Mungu samea sisi, superstar ibilisi. Unaweza disi kawa fitu ka make peace.
Okay, we do this. Oh, one more time. Oh, one more time. Oh, one more time.
Na lala nja,
lala nja, lala nja.
Anakula,
anakula, anakula.